gwa chitia. Nsale kuwa na jencha. A rig man, Kimsi.
Sijafu na tulondo za timu kukolelera. Ibu kukwa nasimanyi, na higa timu na kutengera. Take me to positive, me live very good life. Nyagala kumponya negative side. Give me more, never minimize. No my heartbeat, beat on your side. Give me wanga we want only one.
Bako chocolate ya, bako chocolate ya, baby to chita. Senja kufa, senja kufa. Kunye nyegela baby nga to seka. Teto dila chimo tunu na musika.
Bako chocolate, bako chocolate.
Bago chocolate,
bago chocolate.